Okay, okay. Dusky, too fast in the beast.
It's Africa.
Okay. Too fast in the beast. No. Too fast in the beast. No. Too fast in the beast. No. Okay, chaka ma pain the simple.
Sipesa.
Pain the jamal like any.
Sipesa.
Nisa mo yoka pinchi.
Sipesa.
Cheesy way na nika chabidi.
Chabidi.
Kati yangu ike kuwa kamili.
Yeah.
Ni mrembo mrefu msupo toka Dubai. Umbo like la chupa. Linifanya watu watu wakashtuka. Girl, you really mod my heart like clay. With a beautiful smile that shines my way. Hey, mtoto tuku mada kole. Siku sleke tufasa nikam shashore. Mtani sukam tupole. Nika shika bisfoli nikamari shore. Ni moja tukati ama milioni. Choli shinda na mpaka jioni. Cash tu atu mpaka majirani. Wali ogani eti misu wezi mare. Sorry, tutoka nitahane. Kanita vitu tamu shinda sale. Mtani furaha tele. Nika apa milele ni mimi na ye. Humanzee, kampele, kampaka kumate, na fati, ma intro kuwase, waka accept, cheki basi, mentions of stress, na shindo vipu twesi, kila siku tuende dance, siku taka nione feki, ni kila tukitoka nili rudi empty, nyumbani tu majini besani, mavaze vi ikali, mina shindo tabu gani, maswali nita bai gari gani, na shindo kweli sana inagane, ameni Bombay, ameni Shikei, mina shindo kani tamache, nilithani stress, engeni fit lakini, life na stress, ni stress, eh. Pena de amar la que ni Lisa moyo capinchi.
Tu maisha girl, mbona maringo na squeeze mambo simple. Mbona vitisho unatoa hadi dimpo. Nikamuachanua mtoto naona we ni kupe. Uwe mweupe ni simple tu. Ni trust ni kutrust and money calmness ha. Sio best kulipenda juu ya pesa. Na sio fit kuliopress kimaisha. Si unapenda chapa na mina kulike mama. Pesa ugosa zengine zinakama. Pesa ukama sa zengine zinasei. Na ziki stay, si lazima new time ha. Jerry Johnny lazima mini come.
Huyu manzi, ameni pambe, mina shindoka, nitamache. Life bilaye, itakuwaje, tell me life bilaye, itakuwaje. Huyu manzi, ameni pambe, mina shindoka, nitamache. Life bilaye, itakuwaje, tell me life bilaye, itakuwaje. Mfukoni kutoka Minsha sota na uzambota. Na kwato meni chota meni mekopa. Kaniruka kantoroka. Na kila nikipiga nsho mechoka eti. Kampoteza nilie mpenda. Badla ya kunipenda ye kutenda. Teku basi na ogopa kupenda. Joka